aguruka maze nkwambike umwambaro w'urugamba ushyire ikimenyetso cyo kunesha sezeranye ko nzitamurura urusaku rushize gahaguruswa n'ijambo nakubwiye gahuruza amahanga amoko n'imiryango bakamenya kuri uwanjye nanjye nduwawe cyakora nibumva izo nkuru ko naciye ingandi iwawe bazavuga kuri umwana wahiriwe kuko nkukomeje amaboko kugeza ku ndunduro ukenyeje umurava nkuzuza imbaraga bazahinda umushyitsi bamenye ko nagukuze bazamenya kuri uwanjye nanjye nduwawe dore agakiza katashe Zonguru kona chingandi wawe bazavuga kuri umwana wahiriwe kuko nkukomeje amaboko kugeza ku ndunduro ukenyeje umurava nkuzuza imbaraga bazahinda umushyitsi bamenye ko nagukuze bazamenya kuri uwanjye nanjye nduwawe dore agakiza katashe mu bikari by'inzu yawe manukuza aho ndi we mutima umenetse ye kurari Zahondi, we mutimu menete, niye kurari wawe. Nakubona nyinyota, yo kundeba mu maso.